Wizzy Boy OG,
Jay Montez,
JB,
Caps Music.
Ukipitaga nyuma nyuma na kufuataga, nikilalaga mzima mzima na kuotaga. The way you talk, the way you walk, moto fire. Ebu nikisura we make you no vera.
Let me touch you.
Ndaga, ndaga, nikunogesha. Toto, toto, nikuboreshe.
My baby boo.
Toto fire, ah, ah, toto fire.
Fire, fire.
Washa fire, ah, ah, washa fire.
Kipepe yo.
Toto kipepe yo, napendaga unavo jipepeta.
Kipepe
yo. Toto kipepe yo, oh, oh, jipepete. Toto kipepe yo, ah, ah, jipepete.
Kipepe.
Yole nitaka ufanya hima ni
kamili gado toto she's so fine,
so fine.
Ikimona na paga hawa na feel kizungu zungu tabia zaki za kizungu hey minapendaga mikwako nimekwama bado sijabanduka takupa kila kitu ili miniwe nawe unapendaga fasheni baby it's your passion. Nipende nikupende baby kuvishe pete. Nitunze nikutunze baby tutunzane.
Toto kipepe yo napendaga unavo jipepeta. Toto kipepe yo oh, oh, jipepete. Toto kipepe yo ah, ah, jipepete. Yole nitaka ofanya hima nikuvishe pete.
Vile, wate wanajua it's you alone vile. Siwezi kutreat kama phone ama ni kucheze like a game in my phone vile. Too many women umeni make prone, you obviously unapepea. Tuseme too high kama drone, ni kutreat kama one of my own. Kuondoka for sure labda ifike dawn, ni kupraise east, west, up and down. Until wate wajue when you are mine, ah.
Unazo tabia mama, that's what every man wants. Unayo figure baby, I swear you have these souls. Mama, mama, baby fine face for a fine house, for a fine car, I will find her.
Toto kipepe yo, napendaga unavo jipepe.